la tendance elle est stable sauf
jon oke okay, edun deƴƴini seeɗa sewana ko maire o haali kam won filla guykaji ko wonno waɗa saabu a yii ɗo enda a yeryade ina tes himɓe bomɓe na wuyɓe no jiilo nokkuji wakkati ɓe muufi ɓe gaɗan baasi ɗon endam himɓeje kay fu no gonno jahano garta de ko woni hen woni les kulol ni ɗum fu ɗum en waɗa de miɗen gatti gikke hono ɗum moƴƴan fande ndenako wartan far ɗo endam fa wooɗan haɓɓiniɓe gala jiiltoɓe no ƴeewa ndenako himɓe nonni fa hande du keerol min kerri e maali ɗum fu ko ɓeydoto no endan hono ko watta ko himɓe huula sanne sanne nenene kadi ɗum min gala sembe hey jon o min gala fu sembe min gala bawɗe goɗon jon kam min kettininom hono sogueji komin goɗɗo endan du no famɗi ko wawi joganade min ndenago amin ndenene kadi ɗo du fa hande no hanno tawi min goɗɗo sogueji ko heewi ko wawi renude jonka sen koƴƴe fara ndungu sa lawu ndiyan ɗan kayi toɓi no hanri e to han toɓude fu toɓi fa wooɗi kulle ɗe fu gaɗi ɗo kay fa wooɗi jon noon hono jawdi ndi ni wonno hewani min ɗo no pimpodirɗo enɗa fa no heewi ɗum ɗon ɗum laati saɗorma ko waɗi ɗum ndu ni woni Allah e rafi ndenagu ɗum haaɗi on duroɓe yaade yesso toon saabu nokkuje goɗɗo goodi to ena to durte de yiɓe mbawa yaade jokka seɓe kaaɗa hakkude a yeru warde ina tas ɗo endan Allah e majjo ni waɗi ko jon o kadi mo kalte enda ɗum laatinimin saɗorma jaati saɗorma on du wonno miɗen kula fitina ko wawi wadde hakkude remoɓe e duroɓe saabu jawdi ndi enɗa fum ɗon no huufi guese dei ko woni hen wonni miɗen ɗo miɗen ƴeewa ɗum fa wooɗa ɗum woni joddal mabɓe ngal miɗen tokkiti ɗum ko wooɗi sanne so min maati habaru wiyama remoɓe duroɓe ummini fitina nokkuje gon seyde min ummi min dari wakkati muɗum da min jaa min daara min moƴƴina hakkunde mabɓe